kakhulu qalo uyabanda ngathi ngibiza ama flu
utwana your shit
usuya puthu utwala kuyiphula usazobhukula usazodudula usazoshukuma usazobhubhula spend ama pool
Cool, but we are banda ngathi ngibiza ama flu.
Twana your shit,
usuya puthu.